n'obujinga kambaleke sikigaana naye nga gaali maanyi ga mukwano n'olwenge ng'okunsuuza obubonero nkujjukiza we nakomye ŋampa omwenge amaaso gantunuuliza geegesimbo ekikolwa kimalamu ng'aleeta ndala nange ne mwesooka nti ebeyenja yadda mu masika ng'awoola ifuleeti ebintu by'okola obaolimba mu mazima nakwagala nkulika ensonga konsooba wajja kunzitabampa obuntu fuleedi k'obyambalayo leero ŋŋenda nzekoyo ebyakookoonyofunayo omulala ng'enaakolima bwasomba ebintu daaki n'entere ku kantunda omwoyo kyempa mwewungulako nkaleka emmanju omukwano gumyumyudde nze nantawa mulabe bwandayisa n'aga katonda nga mutwala we nakasuula akakasa amazima yankuba ne pekiseni gw'okyazanya bannange lunayida
okusinga lowesiga akabuje nekwabulira esaawa esembayo okulwanira